mchongo na usikilizia. Kuna mchongo na usikilizia.
Adobe beats baby.
Kuna mchongo na usikilizia, ni peni tu muda. Msinikatia tamaa wana, msinone mkuda. Mambo atakuwa gudan, kila kitu burudan. Ndo mipango ilivwe na katafu inakuja. Nyama shuhuda na pambana si utani. Ndo mana jichanganya, sijifungi tu undani. Mini mtu wa maana, ni sire sotani. Kuna majabu nitafanya, suni kweni na amani. Sometimes, mwendo kijeshi na nyota begani. Na fungu wa map na sachi, mwenye keshi zangu nani. Na hey, mwenye keshi zangu nani. Washajijua nye keshi zangu kina nani. Jamomba sana sagodi afungue hizi pattern. Risk ikipiga hodi suliza what's happen. Kitema mgodi melekezo tona kwenye caption. I know me so mnyonge and my time is coming. Na watu tona donge but my style let it shine. Nishasmango sana mtani kisa showbiz define. Ila Mungu fundi na jayo ni perfect design.
Mengu tu have it no. Good seasons coming so forget before. The hustle for shiz for sure. Yes for sure, so get ready for sure.
Kuna mchongo na usikilizia. Kuna mchongo na usikilizia. Kuna mchongo na usikilizia. Kuna mchongo na usikilizia. Kudwa tuza halo na niswala la wakati. Sunshallah suni Daudi na angusha Goriati. Hata kwa titi fotati najua picha upati. Suna nilewa au ndo paka tushikane mashati. Kiona na tabasam jua skushiba nilivokula bati. Jandiri kako kutulia subiria lizati. Shavuka vigingi na vitimbu kwenye lingwa. Shatega mitego ilo nilipua na wanipati. Msichoke kunita tajiri watu wangu wa nguvu. Kwa hili lazima tumuvu tchangara sana sharubu. Msichoke kunita tajiri watu wangu wa nguvu. Ni mwendo wakula vichwa mpaka vibaki fuvu.
Mengu tu have it no. Good seasons coming so forget before. After hustle for shiz for sure. Yes for sure, so get ready for sure.
Kuna mchongo na usikilizia. Kuna mchongo na usikilizia. Mchongo na usikilizia. Kuna mchongo na usikilizia.